mine ngo jonoi kamine kot na kon
ejjem
aso.
Tanzania, yeah. Ino lafo seje pipa kawaida, baby. Yegwa basinga, yeah. Baby oni wadala toni murima, yeah. Kwa Uganda, Kenya, Tanzania, yeah. Ino lafo seje pipa kawaida, baby.
We mane taga fire brigada, waweka waka kwe manjigo weda. Tendingali kuranda, wanonzi ya kuranda. Wanali yara kweno bakisa, mewenda kusola tianze nonda vimpisa. Weka weka yanzize sada na msijukiza kasera ke wantu ya nyanga wana kunonya na lotanga ama simu na kubanga tokwata katile lonze na ngenchisude sase wongelenga na we tunde kakweti ya kuka.
I cannot be without you.
You're the number one girl.
I cannot be without you.
Baby, you're the number one girl.
Baby, you're the one girl. Tori Murima, Uganda, Kenya, Tanzania, yeah. Ino lafo seje pita kawaida, baby. Yegwa basinga, yeah. Baby, oni wadala Tori Murima, yeah. Uganda, Kenya, Tanzania, yeah. Ino lafo seje pita kawaida, baby.
Maisha ni kali, mina kulilia, siende nipo na wetu. Kila time ila we mpenzi na changanyikiwa, nipe basi roho tu. Napo mukati, nilienda ku country, mrembo moyo ndani.
I'm not.